kuzo kufanda
Shende sakali
Kuzo
kufanda
na Zifalile Shende sakali
Kuzo kufanda na Zifalile
Unende kulumula tunde kanale kumkanyari
Zakuzi, you found me.